musicpromos.com.
It's JC Calyx, the Bluetooth, hey, Mr. Sexy. Mafimu meso yabo ene basulile ibale chitatinga nafike po beminine kusela po nombalelo balenjitemfu
aiya
bala tota na mama
weye
bala minina na matenga fyako sabaletila fyango
she
nombalelo balenjitemfu
aiya
bala tota na
mama
bala minina na matenga fyako sabaletila fyango she Iban kumbwila patali Iban buena fya patali Eine wine baleti ilande angalilo kutali Iban kumbwila patali Iban buena fya patali Eine wine baleti ilande angalilo kutali Eine wine pano Shabu inga taukwete dunguwa Uinga mbonelelo kutamona kwa tifyonse fiali fye wino Kanshi kwali chikonko ayayaya Nifwe nifwe aba fya shibata mfishe Babululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Nifwe nifwe aba fya shibata mfishe Babululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Iba kumbwila patali Buena fya patali
yeah, yeah.
E inawine baleti ilande angalilo kutali Ubankumbwila patali Ubambuena fya patali
yeah.
E inawine baleti ilande angalilo kutali
E inawine pano
Farvey Entertainment.